This is a Vuma 103 podcast. Behind the voice. The voice on Vuma 103 Drive.
Shopping, ngihamba nomuntu wami umabhebela umanono ithuthuthu
samsobhulobaubangcoboke loyo ubamncoboke leyo nilalele ivuma FM 103 drive no-Lucky Sparta
nouthando lwethu ngoba phela uthando lwethu
silubamba
right ivuma 103 drive la sithi khona-ke behind the voice hayi namhlanje-ke siphethe abantu abakhulu sihamba-ke nobaba uncobo noma uncobo sibazi-ke ngehashe elimhlophe kake no-eboni sanibonani kwancobo niyaphila
siyaphila njani nini
aw no siyabonga kakhulu ngohlobo ni-grand
sishapu simnandi sifresh nalwazi udala
hayi no siyabonga besitheke ake sinithinte la njengoba-ke sicelebrate-a nenyanga yothando njengabantu asebe nesikhathi eside besothandweni mhlawumbe ngathi nisibeke esithombeni njithi-ke nahlangana kanjani
mahlangana besiyophefoma elimpompo eparabulo ekuseni nje ngahlangana nale ntokazi ewumkami-ke namhlanje ngazibika-ke njengensizo yes sahlangana lapho ngangewuyo washela umhlopho wayengasiwuyo eboni sasingabantu nje abasha
yini mama wachazwa yini kule nsizwa
ashena bo
hayi phela kufanele akabe ukuthi angizange wayibika kodwa wathatha unyaka wonke ney'nyanga ngaphezulu ngoba sazana lapho kodwa akuzange kube ukuthi sathandana lapho kodwa-ke mina ngamthathiswa komngane wami angiqala ukumbona ngamthanda nje
so ngolimi lanamhlanje wavela ngam-friend zona nje ma
ngamfaka ku-friend zoneni benqaba
hhayi ngamtshela mina ukuthi hey angisuki umngane wakho mina mayethi hhayi wena hhayi awungiyeke umngane wami ngithi hey angisuki umngane wakho ngoba abantu abaningi baluza abantu ababathandayo ngokuthi avume ukuthi umngane ebese kufika umngane wakhe lo vumile ukuthi umngane amthathele intombi nono wane kusuka nje ukuthi e-e angisuye umngane wakho mina
kodwa yabona ukuthi umngane wami omkhulu
ya manje sesingabangane abaserious ke sesineminyaka eminingi kakhulu sisonke and umngane wami omkhulu enahlukani 24/7
ukuthatha isikhathi singanani mapholobo ukuthi-ke uqale usho ukuthi hhayi sicabanga ukuthi uyovela lapha ekhaya kamama
akuzange khona kwangithatha isikhathi kodwa nje isimo ebesingavumi ngoba isimo besingesihle kimi bekunzima nje bengidonsa nge-last gear bekususheka impela nje kodwa-ke nganele ngathi ukuhlanganisa amasenti engawahlanganisa ngathi kuye hhayi ngifuna ukuyovela manje ngiyekhaya ngifuna ukuya kini ngolobola and ngangihlanganisa imali engango-300
hawu kahleli
leyo mali leyo kimi ibinkulu kakhulu ngoba hheyi ngajuluka ukuyithola ba but futhi masekufika isikhathi ngoba ngazibika ngamtshela ukuthi akababikele babuza ukuthi hheyi ngoba nabo bebengazi kubabuza ukuthi hheyi lo muntu unayo imali yokulobola manje wathi hhayi unayo wathi babuza umamezala imalini wamtshela ukuthi no-300 wathi hawu from egoli uyofika kanjani na
seninesikhathi esingakanani nindawonye emshadweni
amanje
maya ngithi ikhathe ngokuthi forever ngoba
sikhula sonke
sifundisekile
ney'ngane sinabazukulu bethu amsho abethu nje straight bawu-8 sinabantwana-ke futhi
i-first
born yethu ina-38 ya uyabona-ke na ukuthi hayi kudala kuyakwahlanganwa la
kahleni-ke nibizana ngobani bizana ngomakasibanibani ubaba kasibanibani
yo maningi amagama esibizana ngawo thina ulavi umayidululu umuntu wami ngawo wonke amagama yes
unono umama yonke
into
papa
oh sweet
enfikile ngaleso sikhathi
alikho igama esingabizana ngalo
ningasikhohlisi ncane ube honest nixabana makwenze njani
asikho babantu abajwayele ukucabana ngikhuluma iqiniso angithi uthe kufuna sikhuluma iqiniso
yes
asikibo abantu abajwayele ukuxabana isikhathi esiningi thina sisenjabulweni ngani ngoba uma sixabana ukhona owonile lo onile kufanele acele ucolo finish
Eh, ngiyakuthi
avoid esikhatini esiningi ukucabana. Kodwa ukucabana kukhona into encane nje, izinto ezixabanisayo. Ngoba into encane ukuthi mhlawumbe omunye umuntu angazora ususanga ini or angazi, kodwa kubaleki ngoba siyaku-avoid esikhathini esiningi. But kuyenzeka nje sometimes, kodwa futhi alishoni ilanga. Asikwazi nje ukuxabane nje isikhathi eside sini. Asikwazi.
Nenza ngani?
Umusa kaNkulunkulu nokulalela izwi likaNkulunkulu ukuthi kufanele senzeni. It's not about your feelings, it's not about how you feel right now, but it's about doing the right thing. And once you do the right thing, uthola intokozo, uthola ukujabula. So abantu abaningi, I think into eyinkinga kubona, bayalwa baxabane because baya ngama feelings ukuthi this is how I feel right now. Njengabantwana bakaNkulunkulu, asiphili ngalokho. Ngizibuza ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni makunje. Bese ngenza exactly lokho ekufanele ngikwenze. Mangabe kufanele ngixolise, ngiyaxolisa. Makufanele ngixolele, ngiyaxolela. Kunjalo. And then akusho ukuthi lobo obuhlungu osukubuzwile buvele kuphele same time. Cha, akupheli same time, kodwa into ofanele uyenze iletha ipeace ngaphakathi, intokozo. Ukubone mawuxabane nomuntu, mhlambe niqabene bese nithi niyolala, akulaleki, ngeke uze ulale, iqiniso lihle. Angazi balala kanjani abanye abantu. Ngoba uyaphenduka, uphenduke, khona lento ekuphethe oyizwayo ukuthi uyithwele iyakusinda. Uyayibona lona. So manje into engcono yini ukulungisa. And izwi likaNkulunkulu lithi noma ungakwada but don't let the sun go down. Uyayibona lona. And manje abantu abaningi, abanye bayamakholwa, bayakholwa, kodwa ama-challenges awethu ukuthi we don't apply the word of God into our relationships. Ama-problems aba lapho.
Kholo ukuthi yimi lo, yiyashela imhlophe, ngihamba nomntu wami, umayibhebele. Manje no, isithuthuthu
samsofika. Ke loyo, ubaba Mncoko kweleyo, nilalele iVuma FM 103 Drive, no Lucky Sparta, no...
Uthando lwethu, ngoba phela uthando lwethu.
Hayi, kunjalo.
Silubamba.
How do you guys mix business with pleasure since niku industry yodwa?
Kulula, siyakumixa kodwa siyakuhlukanisa ngoba kufanele sibe professional. Okusho ukuthi masisemsebenzini mangabe sifuna izinto zilunge kufanele nakhona kutshelwana amaqiniso. Akuna lavidavi makusebenza. Makusetshenzwa umsebenzi kufanele uqhutshwe and then umuntu nomuntu uyazazi ukuthi ungubani kuphi. Masifika ekhaya angithi ngizobekisa nje uthole ukuthi ngiyimanager ngisemsebenzini bazohlonipha leso sikhundla leso. But masifika ekhaya siyazi ukuthi inkosi ubaba, mina I'm the queen, inhloko ubaba and angikwazi ukuthi ngithathe isitulo sikababa. Kufanele ngaso sonke isikhathi ngizazi ukuthi mina ngimi kuphi nokabazazi ukuthi umi kuphi. So asibangi ikundla.
Sakhuluma ngenkosi, ange ngibize yona ngingenise yona inkosi yami la eMapholova.
Yebo.
Ehhe, inkosi yami. Uma ngabe nibuka ngokobudlelwane benu, ningathi izingane zenu zifundani, nizifundise ini up to so far?
Ngiyacabanga ukuthi izingane zethu sizifundise kahle, sekungaba yizo nje ezingaziphumela esporweni, kodwa thina ziyazi nazo ukuthi thina siphila kanjani. Since sazilethe emhlabeni ziyazi ukuthi siphila kanjani, njengoba sikhulile manje ziyazi futhi ukuthi siphila kanjani. Because mina nonkosikazi wami akekho umuntu ongena phakathi kwethu, kwazona iy'ngane zethu azingeni phakathi kwethu. Ziyasazi nje ukuthi singabantu abanjani, singabantu abayimente abayiyo. Ngisho ekhaya sithanda ukuhlala ekamereni lethu isikhathi esiningi. Masifika nje siyadlula siye ekamereni lethu sohlala khona, osifunayo uzosekamereni lethu. And ngingasho ukuthi njengoba sisho sithi sebeshadile, siyabona ukuthi kusho ukuthi kukhona abakufundile kithi ngoba nabo sebeneminyaka beshadile laba babili abadala.
Umnyalezo Mapholobo ongawubhekisa ke kubantu besilisa, siyeza kukhona ke iy'nkinga ey'khona ezithinta abantu besilisa behlukumeza abantu besifazane, iy'ngane njalo. Uthini nje umnyalezo wakho afushane nje njengendoda, njengomuntu wesilisa, njengobaba wekhaya, njengomkhulu?
No, ilula lento. Ngingasho nje ukuthi ukuba indoda kufuneka wazi ukuthi uNkulunkulu ukuthembiye wena ngefamily. Akathembanga wena ukuthi uhlukumeze ifamily, uthembe wena ukuthi ufundise ifamily ukwenza kahle. Ngingasho ukuthi uma uyindoda kufuneka wazi ukuthi uma wonile akusho ukuthi kufuneka uqinise ikhanda. Uma ingabe wonile kunkosikazi, cela uxolo. enizingane kufuneka zazi ukuthi phakathi kwenu azingeni phakathi kwethu akekho umuntu othi ingane mayonile icabanga ukuthi mayizakini ngizoyitotosa mayiya kumama wakho uzoyitotosa mayonile nje ithola umlilo kuyo yonke indawo mayiya ngapha ithola umlilo mayiya ngapha ithola umlilo lokho kuzokwenza ukuthi iy'ngane zenu zinihloniphe ngokulinga nawo zingazi ukuthi zazi ukuthi ma zona zizukubalekela kumama or kubaba baba kufuneka ubaba abe neqiniso ubaba into efunekalayo akathande umndeni wakhe akathande umama wakwakhe ngoba kwesinye isikhathi sisuswa yile nto yokuthi umuntu athi ngisayobona abangani usunabangani abangaphezu kwankosikazi wakho osuzothi hheyi ngeke ngilale engingambonanga ubani kanjani awulali kanjani ungambonanga ubani unkosikazi wakhe khona
la eduze kwakho Sesiphethe nje maphola oba ngizocela ukuthi uculele nje umama just ama lines ayi-2 nje from that song eyayithi o muntu uza awushaya maphola oba
ngangithi yebo ngwami kwazanda kubokwezinyawo ngabeni yakubaleke zingalile zonke iintombi zami bangishiyile konke umuntu uza
Siyabonga kakhulu nabo maphola basebonga kakhulu ngathi ke zikanti insuku zokuphila nibe bahle nje ngaso sonke isikhathi siyabonga ngohlobo olumangalisayo ukuthi ke nibe icon yothando ikakhulukazi ngapha endlini emnyama siyabonga kakhulu
Behind the voice on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.